inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Trans World Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka kugira ngo tubagezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu masomo abiri y'ubushize yo mu byanditswe byera, twatangiye kwiga inkuru y'umuhanuzi Aburamu. Twabonye ko ubwa mbere yitwaga Aburamu, ariko ahindurirwa izina yitwa Aburahamu. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, turareba impamvu Imana yahinduye izina rya Aburamu akitwa Aburahamu. Igice cya mbere cy'isomo ry'uyu munsi ni inkuru ibabaje yishura ikintu kibi Aburamu yakoze kitanejeje Imana. Bamwe batekereza ko abahanuzi b'Imana batajya bacumura, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntatandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Aya magambo yanditse mu Roma ibice bitatu, murongo wa 22 n'uwa 23. Kandi nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma. Ni ukuvuga Imana tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Aya magambo yanditse muri Yohana wa mbere igice cya mbere, murongo wa 10. Twabonye ko icyaha cya Adamu cyageze ku bantu bose, abato n'abakuru, abagabo n'abagore, abapagani n'abahanuzi. Umwe wenyine niwe udafite icyaha cya Adamu, uwo ni umucunguzi wera watumwe n'Imana ku isi kugira ngo akize abanyabyaha. Ntariho icyaha cya Adamu, kuko yavuye mu ijuru mu bwiza bw'Imana yera. Mu masomo abiri aheruka twabonye uko Imana yasezeranije Aburahamu kuzamugira sekuruza w'ubwoko bukomeye, aho umucunguzi yagombaga guturuka. Bombi Aburahamu n'umugore we bari bashaje cyane kandi nta mwana bafite. Nyamara ibyo ntibyigeze bituma Aburahamu ashidikanya ku ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi tugiye kubona ko nyuma y'imyaka 10 Imana isezeranije Aburahamu kumuha umugisha, Aburahamu yagerageje gufasha Imana gusohoza isezerano ryayo. Nyamara ibyo Aburahamu yakoze abitewe no kutihangana kwe byamukururiye ibibazo. Noneho reka dukomeze muri Tora turebe uko Aburahamu na Sarayi bagerageje mu mbaraga zabo kubona umwana Imana yari yarabasezeranyije. Mu gice cya 16 mu gitabo cy'Itangiriro, ibyanditswe bivuga ngo Sarayi umugore wa Aburahamu ntibari babyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagari. Sarayi abwira Aburahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sarayi. Nuko Aburahamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani, Sarayi umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi umuja we, amushyingira Aburahamu umugabo we. Aryamana na Hagari asama inda, abonye yuko asama inda bimusuzuguza nyirabuja. Sarayi abwira Aburahamu ati, guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, ko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe. Maze abonye yuko asamye inda biramunsuzuguza. Uwiteka aba ari we uducira urubanza, wowe nanjye. Aburahamu asubiza Sarayi ati, dore umuja wawe, mwitegekere umugire uko ushatse kose. Sarayi amugirira nabi nawe aramuhunga. Tubona rero ko icyaha cya Aburahamu cyazanye ibibazo n'amakimbirane mu rugo rwe. Sarayi yagize ishyari kuko Hagari yari atwite, kandi Hagari akababazwa n'uburyo Sarayi amufata nabi, bituma Hagari ahunga Sarayi. Ibyanditswe mu Itangiriro ibice 16:7 kugera ku 12 bikomeza kuvuga ngo, marayika w'Uwiteka amubonekera mu butayu ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri. Aramubaza ati, Hagari muja wa Sarayi urava he ukajya he? Aramusubiza ati, mpunze mabuja Sarayi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, subirayo kwa nyokobuja, wemere ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, dore uratwite uzabyara umuhungu, uzamwite Ishimayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo, azatura imbere ya bene se bose. Nuko Hagari asubira kwa Sarayi nyirabuja nk'uko marayika w'Imana yamubwiye. Mu Itangiriro ibice 16 ku murongo wa 15:16 aravuga ngo, Aburahamu abyarana na Hagari umuhungu. Aburahamu yita umuhungu we Hagari yabyaye Ishimayeli. Aburahamu yari amaze imyaka 86 avutse ubwo yabyaranaga na Hagari Ishimayeli. Uko niko Ishimayeli cyangwa se Ishimayeli mu cyarabu yavutse, kandi ni wabaye sekuruza w'abarabu bose. Nk'uko tuzayibona, Imana yitaye cyane kuri Ishimayeli kandi yari ifite umugambi kuri we. Ariko Ishimayeli si we wari umwana Imana yasezeranyije Aburahamu. Umugambi mwiza w'Imana wo guhindura Aburahamu ubwoko bushya ntiwigeze uhinduka. Imana ntacyayihutishaga nk'uko byari biri kuri Aburahamu. Igihe cyose Imana isohoza ibyo yavuze, nubwo twebwe twabona ko yatinze kubikora. Ibyanditswe bitubwira ko hashize imyaka 13 Ishimayeli avutse, Imana ntacyo yongeye kubwira Aburahamu muri icyo gihe cyose. Ariko umunsi umwe Imana irongera ivugana na Aburahamu. Aburahamu nyuma y'igihe kingana n'imyaka 13 Imana yicecekeye, ibyo tugiye gusoma birashimishije cyane. Reka dusome mu gice cya 17 maze twumve icyo Imana yabwiye Aburahamu nyuma y'igihe kingana n'imyaka 13 Imana yicecekeye. Ibyo tugiye gusoma birashimishije cyane. Ibyanditswe mu itangiriro ry'igice 16 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 21 biravuga ngo: Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera amubwira ati: Nijye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti: Dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuru z'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu kuko nkugize sekuru z'amahanga menshi. Kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho, n'abami bazagukomokaho, kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyose kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Imana yongera kubwira Aburahamu iti: Nawe uzakomeza isezerano ryanjye, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kugeza ibihe byabo byose. Iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza, riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Umugabo wese muri mwe azakebwa, muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariye, kizaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe. Umuhungu wese muri mwe uzaba amaze iminsi 8 avutse azakebwa. Imana yongera kubwira Aburahamu iti: Sarayi umugore wawe ntukamwita ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara, nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we. Nzamuha umugisha koko, kandi azaba nyirakuruza w'amahanga, abami b'amahanga bazakomoka kuri we. Maze Aburahamu arubama araseka aribaza ati: Mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse, kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara? Aburahamu abwira Imana ati: Icyama Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Imana iramusubiza iti: Ahubwo Sara umugore wawe ni uzabyaraho umuhungu uzamwite Isaka, nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Kandi bya Ishimayeli ndakumviye, dore muhaye umugisha, nzamwororotsa mugwize cyane, azabyara abatware 12, kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye, ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uwo nzabyara na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko aricyo nashyizeho. Hano niho tugarukiye mu gusoma ibyanditswe. Twabonye uko Aburahamu yumviye inama y'umugore we maze aryamana n'umuja we Hagari. Icyo Aburahamu yakoze cyari kibi. Ishimayeli wabyawe na Aburahamu na Hagari si w'Imana yari guhindura ubwoko bushya bwari kuzanira umugisha amahanga yose yo ku isi. Nyamara kutizerwa kw'abantu ntigushobora guhinyura kwizerwa kw'Imana. Nicyo gituma nk'uko twabisomye, Aburahamu amaze kugira imyaka 99, Imana yongeye kumwiyereka imuhamiriza isezerano yagiranye nawe kuva kera. Iramubwira ngo: Nijye Mana ishobora byose, uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Mu gukomeza umugambi wayo mwiza, Imana yahinduye izina rya Aburahamu imwita Aburahamu, bisobanura sekuruza w'amahanga menshi. Imana kandi yahinduye izina rya Sarayi imwita Sara, bisobanura igikomangoma kazi. Hano hari ikindi kintu cyiza twavuga. turi kuvuga ku mugabo n'umugore we bari bashaje cyane kandi batagira umwana ariwo Aburahamu na Sarayi. Imana yabahaye ayandi mazina mashya kugira ngo ibatangarize ibyagombaga kubabaho. Aburahamu yiswe Aburahamu, sekuru z'amahanga menshi. Sarayi nawe yitwa Sara, bisobanura igikomangomakazi. Imana yari igiye guha Aburahamu na Sara umwana w'umuhungu, kandi kuri uwo muhungu niho hari guturuka ubwoko. Muri ubwo bwoko hagombaga kuzavamo abami n'abahanuzi benshi, maze nyuma hagaturukamo umukiza w'isi. Nukuri Uwiteka arakomeye kandi akwiriye guhimbazwa iteka ryose. Ntiyigeze yibagirwa ibyo yasezeranije Aburahamu kuva kera. Hanyuma n'icyo Aburahamu yakoze igihe Imana yari imaze kwemeza isezerano bagiranye ryo kumuha umwana mu zabukuru ze? Ibyanditswe bivuga ngo maze Aburahamu arubama araseka aribaza ati, mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse, kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara? Aburahamu yarasetse. Ntiyasetse kuko atizeye iby'Imana imubwiye, ahubwo yasetse kuko yari yishimye. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo Aburahamu yizeraga yiringiye ibitari kwiringirwa ngo abe sekuruza amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye kuko yari amaze imyaka 100 avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ntikuracogora. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Aya magambo yanditse mu Baroma ibice 4 ku murongo wa 18 kugera ku wa 21. Nyamara kandi Aburahamu yashatse kumenya ibizaba kuri Ishimayeli umwana yabyaranye n'umuja we Hagari. Imana imusubiza ngo, kandi ibya Ishimayeli ndakumviye, dore muhaye umugisha, nzamuhindura ubwoko bukomeye, ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uwo uzabyarana na Sara, nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Aya magambo yanditse mu Itangiriro ibice 17 ku murongo wa 20, wa 21 n'uwa 19. Uko niko Imana yemeje umugambi wayo wo gutegura hagombaga guturuka abahanuzi n'umucunguzi bagombaga gukomoka kuri Isaka. Mu isomo rikurikira, Imana nibishaka, tuzabona uko Uwiteka yahaye Aburahamu na Sara umwana w'isezerano witwa Isaka, cyangwa se Ishaka mu Cyarabu. Nukuri Imana niyo kwizerwa. Imana ikora ibyo yasezeranyije nta kinanira. Umviye imirongo myiza yo mu butumwa bwiza cyangwa se Injili. Haravuga ngo, mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero. Imigambi yayo ntihishurika n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture? Kandi byose ari we bikomokaho akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha icyubahiro kibi cy'iteka ryose. Amen. Aya magambo yanditse mu Baroma bice 11 umurongo wa 33 kugeza kwa 36. Wakoze gutega amatwi. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze kuzirikana uyu murongo wo mu byanditswe byera uvuga ngo, kandi nubwo tutizera tutarabizerwa ku Mana wahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 ku murongo wa 13. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 79 0 18.